Kumbali na maso gange, njo utuli isu mtima wangwe. Kumbali na maso gange. Miaka mingi mepita baby, ila mimi sijakona. Miaka mingi mekatika ma, ila mimi sijakona. Kile kidonda changu cha mapenzi, moyoni baro kijakona. Nitapata fadhali mi, endapo we nikikona. Kama walembo minaona wengi, tabia zao naona noma. Najaribu shinda vishawishi, nisije mi kukupa ngoma. Baro nakupenda, wewe wapi ulipokwenda. Mami, baro nakupenda, wewe wapi ulipokwenda. Ndo maana nakuimbia popote uliposikia baby. Rudi nyumbani, nakuimbia popote uliposikia mami. Tuishi kama zamani. Mapenzi yanotesa moyo we. Mapenzi yanomiza moyo we. Mapenzi yanotesa moyo we. Don't impose your role. Mapenzi yanotesa moyo we. Mapenzi yanomiza moyo we. Mapenzi yanotesa moyo we. Don't impose your role. Wrong time ago. Nakusaka mlembo, nakusaka baby, nijue upo wapi mama. Wasiopenda kuona mimi nawe, tunapeana real love ni wengi. Hawapendi kuona mimi nawe, kila siku tuapeana mapenzi. Wasiopenda kuona mimi nawe, tuapendana ma baby ni wengi. Hawapendi kuona mimi nawe, kila siku tuapeana mapenzi. Chochote tachokuambia usikosikilize, na kusima mipuzia moyo wangu siumize. Chochote tachokuambia usikosikilize, na kusima mipuzia moyo wangu siumize. Endapo kiwasikiliza moyo wangu taumiza. Endapo kiwasikiliza utaniacha mimi kwenye kiza. Endapo kiwasikiliza moyo wangu taumiza. Endapo kiwasikiliza utaniacha mimi kwenye kiza. Ngaya upumbali na masogange, njoo utulize mtima wangu. Upumbali na masogange, njoo utulize mtima wangu. Ni mapenzi yanotesa moyo we. Mapenzi yanomiza moyo we. Mapenzi yanotesa moyo we. Don't impose your role. Mapenzi yanotesa moyo we. Mapenzi yanomiza moyo we. Mapenzi yanotesa moyo we. Don't impose your role.
I miss you, baby.
I love you.